kufa baby wange njagala bamanye nti kabakole batya gwe muganzi njagala tube bwe tuti nga tuli mu love honey wange ne muyokola erondo woze bwe njagala chimanye nti kwagala watuka ku moyo
simanyo bwo
Simu.